music on DavePlay.com.
Nikifunga kitabu cha mapenzi, nafungua cha maisha. Kupenda na kupenda na kitu gani? Bora niwe single tapenda mwakani. Nimetetereka leo uchumi wa mapenzi. Mwana najikasa ile nauma hivi. Kila nikiwa romantic sikini, simu zangu washiki eti busy. Wanangu nakuwa single, washinda sana vijiweni.
More music on DavePlay.com.